yande joni tori min tay sappo e joy studio kalangu habaruji e fulfulde koro nyalle e jaa hande habaruji meede fulfulde ndara hande nyalande wonno miccita duubi chapande joyni enda ko selto singa kany wonno sarusi kawjido filla ko darto tewtol e jangol tarkiji der leedo me afrique nonni golloobe gollal assance karanjiji wonbe hono to wiyete sen pc kaynde juude hande de endam be nati e murter golle no tawa yewtere men pindina hande studio kalangu yewtere fawarjo hakkunde bandi Moutarou Hamadou ko yanata na jahangal o yewtidi e gorko goto mbitedo addudan anko latido kanyu enda no jogi filo tarki sanato enda mayayi kor jang woni modon min Soumane Amadou jangan taw dido habaruji e fulfulde gofu ko puddirte wonno lawol dow ngadangol toyte Mali Bero do na galle nyemey battade hono fawarjo ndu biro to mairie commune didabo mo galle nyemey woni no kurne en dow to lawol dowongol ton wonto himbe ngono jeenya no jaha ladde dum wondu kono no kodon enda no bonna no kurnde dum sabi subako enda himbe mi yejje woni no ko yi sagiti yeyi yide fawarjo ndu kono e horejo gallure nyemey mbi telephone Mokhtar Mamoudou o andini himbe do filla majjum o wi labin no koje yerno halneri Mamadou Kozi Alassane.
Nous sommes au courant hier nous
avons min nani himbe no kala dum kengani min jehi ton min gi ko wada ton fu min adi du labi ko wata no kure de mu ini hande de ni on jilake der cekantaraje den on tawon police be gollobe mairie ton buri tawani ton fu e buwan di otte min adi labi du ko wata to iri majjum fillo kade mido wata dane du e himbe nyamay fu be pama ko no kure de ni mo inama cede gatta ko de mu ina himbe fu du jeede denne neddo fu duro ko wata dum tawon kuje mede mo inade de bonay dan labi gadaadi di mo ireji mawdi non
de l'ouvrage pour le bénéfice de la ville de Niamey
non ni jango sala jabi togenda agadez batu ngado baltati fuddete do filla pirto koy e tindinol himbe yaade e noy won faawar joni pecc lamina mi andu kono noy won laamuji potodo joddo to wada golle mudu en der kubbeje pamarde endang dum du kondan ni hon direction mawdo kawjido filla ko dar pecc lamuji leedi men Niger kanyum woni ko wadi hono baado majjun do ballaga hono faawar jondu kondan ni fedde leedi Allemagne woter godon dema wonno den ne ka koro hawrinde endan sebe ketnan be tede Saidou Halidou kaw docteur kawjido filla ko darde do golle le ministre hawjinde red leedi meden Niger yewter makko e Moussa Mamman fa Agadez.
L'objectif de l'atelier c'est l'information.
Dalila haurina ekkintinol golni woni okkude himbe habaru e surtude ko e mabbe do labi sigila joddinde kominiji der jonde ko e mabbe denne ko sigila o tabbita o nafa seto dum hauri gollobe leedi fu tawabe der golle hawju leedi ko watta be fu be tawde nyanyal gotal e habaruji goti di gomnati haaja gam moddinde burna himbe leedi dum du waddi ko minister kawjido filla redu leedi e ministeriji leedi gom gadi dum yaha dum holla gollobe ben fu no wona no wade e ko heda he mabbe der sigila o
le tenant et les aboutissants de la réforme ainsi engagée.
Non ne wonti fa hande du fuddan gollal limore gollobe sarusi e kanye gollanobe jippibe e jango mawbe dun don golle mu fuddama il altiner den to na tilaberi dun du kono minister kawjido filla gollobe golle sarusi kanye won ko yeey fuddoy baton enda be du kono fu dartna himbe gollobe sarusi be gomnanti nani Abdul Razak Abani latir kanye ko hawjina gollal limore de ko halni bandi min faton enda ni tilaberi mitedo Soumay Sall.
Nous sommes à Tilaberi pour échanger.
Mengari Tilaberi fa mentindi na hora berosien on do filla limore ko foto neddo tawte e mundum ko wadoyte yaade yeso gollobe gomnanti yaabe powtiri hebobe balla e hokkatebe cede mum ko kani hokkede dum gollal gade tengangal fa dima gollobe gomnanti pameno min ndesan dereji to inde gollobe ben fu tawte tagal mun e hantode ne gomnanti fama dima gollobe ben foto no eno njobdidin yotti tawa kanana gollobe keba kawjoro golle mun no wodiri no buri gollo iferuan wara wada le nyamay do enda gacce limore den do seni dum fu dum don yara no wodiri yerno sarusi kawjido filla sigilaji on wi do yaade der lewru octobre warondu dum fuddata mabbito lokkon nan
inshallah
nawantir seltodu kam wonno hono nokku yairno enan to hono fawar jondu kono jam jande demle meden kanyu e tarikije leedi afrique wadate dum du kono do fillaji nantedi e faande bindeteedi dum du jojjinama duubi chapande joyni warde jondo na gal nyamay nenne en jidi paame dum won ko heba wadaade duubi chapande joyni warde joni e faande ko no hemon ko heba wadde e do filo ko darto tarki le afrika sen wi ket nanano ko mi to blue laati do kanyum woni kawjido golleji selto enda wakkati mo gungu mohammed antani landimo
le selto a activement participé a collecter
Sarusi selto sarusi kawjido filla hawra moba kulle tariki e fina tawaji leedi o hawri bedi tariki leede kewde ille hitande duubi ujunere e keme jeena e la soy tati e sappo warde handen bedi di handen no don no mujjine ko watta di moobo no wodiri sarusi o du windi dewte jeetati gom ciomudo tariki e fina tawaji leede afrika dewte den du no don no binde dar demle meden sarusi o du wadi teka fiji kewdi du kulle tariki e fina tawaji meden dan tabbintinde gogaji majji selto no duro hebude laabi tabbintinde hakkillu fukkingo e laabi wartirde potal caka himbe e caka leñi e leñi nokku fuder leede
afrika les mécanismes de résolution du conflit sur l'ensemble de notre continent
nanu wantir jahangal e dow tewtugol jonde jam kanya hakkillu fukkingo wadi yilaru der département mo bankila région mo tilaber noni don du konda ngam batta tindinde himbe e famtinde himbe do filo ko darto no himbe gatto ko wada jonde jam e denago kanyu e yaadu yeso nden ne kadi gouverneur région mo tilaber ka arde jahangal e gal tawdado konda e neddo kawjinaado filo ko darto jonde jam leedi men Niger enda mbietedo general Abou Tarka o fille ke jati e dum woni koro jahangal enda bandi mbietedo Youssef Illewat kanyu won ko jahalaka
bankilare a l'honneur d'abriter
Bankilare wari hebde compagnie so geji leddi Niger di Z5 Sahel. Hisa lobo wada nder mun ko so geji di ngari nder no kure de. Ko andudo himbe tawa kenana hakkunde keri leddi tati. Kerol hedde leddi Mali, Burkina, kambe ngol Niger. Horejo leddi on nder sigila mako o hoji har ndenagu e kawjaki leddi o beediti yadu yeso leymun. No kure de suba kenana gam sigilade far arzuku keri leyde tati de sigila non mo fedde leydi France awdinde yaadu yeso leydi kam hokki ciede ko golloyta dum der communeuji didi di bankilare e gorol kambe communeuji didi di Mali hautade e communeuji Burkina Faso didi
o Burkina Faso
syndicat gollobe harafila ko dalto gollal assansi kambe du kondani be gontone CNPC be naati e murtar golle illo hande alarbar nde endang non du kono mobe tewtuno enda ele campagne mabbe o enda ko to ko tebe njobama njoddi lewru mabbe sappo tata beru le hitande do non du kono ni wonana e do filla ko dardu be bi hono gollobe sappo njo itabbe du kono tawartama e golle mudun en sen be ket non nanon biyetedo Abdoulaye Sofianou latido goto e fawar joni hore be syndicat mabbe o enda ko hal tarnan Fouday Ahmed
l'année passée on a eu à perdu 15
rawani wadi bandirabe amin sappo e jogum ittabe do ko yahay wartay fa warde handen du cuudi kite leedi bi ay goddum du ittol mabbe gol handen ko min gonmiden jobe dum du fota fuy misali ingenieur sinwa goto joddi mum wadan joddiji himbe dido tawidu dudal golle den fu minen gonno gadade kambe kay war jeewani woni ko mabbe min durwon keddi bawde amin ko watta mo solo sador maji amin di kebo gam miden andi gonga ko winda der dereji golle company o fu miden andi dum de idu company o golliri ko wi'a der majji fu den min yamataano goddum handen
nous nous serons pas aujourd'hui en train de réclamer quoi que ce soit
ko watto gollobe hon faanden campagne bita al izza sappo kay ngon ko tawa e juude hon police tan PJ do en gal nyamay ila kenyande endan yerno horejo hon faarjo al izza enda holliri o himbe be enda du tuma kanani tawede e leelaabi di gasa kam woni watto tuggol nadu kon naw hono nyemmingol talkina tirtedi motdi en tay jokka be ciotade sengo sengo noni yerno o hollir noni o wi cagal majjuntu nenne ko be taato enda hala ka on yewe minen du konna do se Allah jabi min gartonto makase min kebo kabaru ko Chagal dubi ujina didi sapo dubi na didi jagon tanda agadeza kwa watu no batu odo batu sapo e guwabu nana wate do fila kondata fijoji pirito pali suwa geji hapi nibe lundu kwanda ni watu nato enda sapo e go sapo e didi sapo e tati yari sapo e na leo rumenu gwende ndermu to enda zender lundu inditiramu honu kupu mwa minister haujini fila kondato ndia nagulede suwa geji kero lundu kwanda hapi nibe beledi nijer funta ido fijoji nani kapteng inkara gadado inkar gadado latir kanyum woni kawjido filla ka enda o halani bandi min to enda hon biete Mustafa Maman Sani Zender
Monsieur Pantathlon regroupe 5 épreuves.
Kule joy watelemo. Misali dogudu ko kiloji jetati ko wadote maunde garo o asawe ondo. Pidol malfe watte ko burondiro welde jungo to nokure to malfe fellete to wite gari malando. Alangal duno wodi patol garnati ko watte to enda stade mo zender. Ni ko altin ondo dum mabbe. Dura altin onne ko heba dum halete. Pelle sappo e didi tawa he. Kompanyeji kawjidi de nago din fu no ngoni hen e fedde sogeji do moji horejo leedi e compagnie sogeji ngolliroji do mo nyame e mo agades om hautade e yayre sogeji de sarusiji sogeji di nyame fu ngoni leemum fedde fu nimbe jeegon wadobe patatlonbe woni leemum e fijo pirtal balli ngomin gombi de ngado godo ko tefete e mum woni jonde jam hakunde sogeji e nimbe min keba burbe wawde der majjo
kulle jon talent
kanda ni na tawadu hono nyalande noga berde do fila ko darto latol bal burundurgol pelle burtude enda kando won e hono mo e der leydi Niger kenyande enda do enda galnu nyemey ono faane gendarmerie fete mudum hawre e jangorzo tati e bulundu kondam ko gendarmerie haybe ASN Niger lek mo nyemey kando hawre e AS douane mo faware jondu kanda nyemey do enda ni go e go won ko be cedir do mum faware jondu kanda ni hono hande enda do en galnu nyemey AS police hawra AS GNN noni sahel sahel mo nyemey hawra e racing mo nyemey e fawar jondu AS Sony Dep kandu konna fotte tanani e AS Fan doso tondu konna entente mo doso hawra e Olympique mo nyemey
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi keral jeddire de fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger
seni jokkay ni jottene fawar joni e yewtane meden hono hande den pinnol studio kala ngono dara hono suudu fijoji tawanto en maya yileedi maradi no indi tiradu konna bitat addu dan anko lati neddo janginanodo jippido sagiti lati du neddo no gaddo do filo ko dar fina taw adaji andu do modu konna hono alhaji lawali sallaw yigo makko no en kandu janginono jippido no halen tariki en mutaru hamadu kanyon ko yewde makko
mi dewlayi miden tokkondira na ko o latani kambiga hunde fu ko o watta du saito o sawir haa ana ko wonno haale domun filla politique en e ko nandi e mu ndeni imo itta jimi makko mido hollitamo min ko ja hunde ko hani yimanede dun ko hana yimanede dun do mi njopatnu seni wana min hollitimo fu dum weltamo wala fu jimon gol ballu momi o itti wodi du on jii jimon gol alaji dan anko waɗi fu a tawan dow ko wonno haale hande no jimi ɗin fu potondirtanana ley wakkati ko wonno haale ndenne far jimi ɗan an ko acci taarifi sanne jimi festival ko sukaɓe ummatore gatte miɗo wallamo wakkati fu far haalaji yaade jimi ɗin e hoore mum nde goji gon dodago woto min pukko dotto nin joɗo dimo e alaji ɗan an ko laamu Niger barjorakimo hunde fuy tawi du imo hani o heɓa mbar jaari ba caggal mayde makko ko koreji makko hani hokke ɗum wala fuu ngel o waɗana woɗi ɗum neɗɗo no mo yiɗa sunnede amma nder hitande fuu o ƴamanka jimol ngole hani itte ɗume woni no haale hikka min do mi wiyamo ɗum waɗete mollama alaji kanɗi yimede ɗen o yaha o wattaɗi nder jimi ɗin kanko yaata yimona hoore makko ngam imo wowi wiide kan ndegom haalaji ɗi kalanamom ɗin wa'ana bami yimanammoɗi ni kanko du o wonƴitaɗi ni min pamriri na ko hantoden
no wantiri on nani jimi ndene ne kay samariaji di faande abdou dan anko latiddo ko nanto enda maya yi wonno ko jodi ko wannole sigile ele ngurda makko on nani tariki makko du faa wodi do dum won ko habaruji me fulful tili nene ne kay mi acci dama biyetede mamman aada gam batte wadda habaruji a hosan kore bandiraɓe amin woɓɓe no heeɗi fa wadde e ɗemle koriɗe enɗa ɗo enda studio kala ngo kettinɗon dow radio ji moɗon kerleydi Niger kañum e fawar jondi konan e dow to wiyete facebook sumanamaɗo wiyeteo assalamu aleykum mbalen to jam wali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum.